ZWAP.com.
Senator
Tumble with me now. No stressing you now. Baby, you're my pillow. Don't do my game, we know. Alright. Baby, let me get choppy while I'm not going to show me J. Na mwambia shawi zako basa toto kuita ugeleze. Toto mzuri wezi amini nime fall in love. Sina juli kwa kukunita baby I'm coming now. Fall in love, fall in love. Fall in love, fall in love.
You're my ice cream. I don't know where I would be without you in this life thing. Baby, baby, ongeza yudi, I like the way we vibe.
Usizidishe sana utanifanya niwe crazy.
Nikutoe kwenye hama kuni ya mkumbo. Kisha nikufiche ndani ukaka utumbo.
Baby, baby, ikini ni tafazali. Mbona uko chumbini kutamu kama sugari baby, chonde, chonde tafazali. Sizidishe utamu nitaumwa kisukari. Wewe, wewe, nyo moto sana. Eti unanita zolo kisa banana. Yeni wewe, wewe, nani changanya. Kini paikulu watandamana
Oya na chekesha nimekuwa komedi. Ye mtu mzima nikimona mina muitabe. Oya na chekesha nimekuwa komedi. Mini mtu mzima ila kwake yeye mini mededi.
Baby, 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 baby.
ZWAP.com.